I'm yours. Stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezeo, utasema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, utasema mchati. Na bongo kiwa nani ila nateka bebe kutoka Masaki. Changanue yesabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona natazama nyama, ujue hapo nina mchuzi. Chapo kati clues, progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesho, tasema napenda upuzi. Na vyula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia, pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo, losifanya mchezo, na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia, kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutochafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya koko watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana neka switch your vibe. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mtu wa bafai. Lejuo nipende las funny bro. Wezako nishama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. And a bit utembe na Panadol. Ana Hanadol. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid.
Kwa sababu hound is
stupid.
Out with the old, man, I'm back on my new shit. Man, I lean on the moon, but shatani and the goosey. Man, I think it's a you ain't in the coupe. Kona ideas to mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then piyami nda imbia tu hosana. Piyami naza wa ibia mado banan. Mechoka kusaidia mabro kama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia noko kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna wezekano ama nige tuwa funge maleso. Buddha. If I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas. Mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clapbacking. Nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison wana make ni bonoko. Mini kisha piga tapo na ngada. Paparazi ina paradira mingi. Beta ukulie vago masmata. Toka siku gani mumeona wakilinga nisha paso na passat. Lunya kama vipi brother. Bona vijano mejana gas mingi. Kila track no chona ina mana. Be generous kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust tingi. Only know how to keep it fancy actingy. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping is useless, laugh as I do this. Cast it is blueprint, that's what I use when I blast on these new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream stay valid, was the lucid. Oh, snap, you see the army, stupid. Think they had enough, man, deuces.